Ayoyo, mwezio unauma moyo, nipoke.
Ngatale Music.
Dizo voice, dizo
voice.
Ahuba.
Japo mapenzi yanapanzia, ajabu nimekona we. Nami kwako nitatulia, na kwenye joto nikupepe. Baby love is not fair, I swear nimekuwa my boy. Wakiongea don't care, na kiumbo kako kama toy. Niko radhi ata jela nifungwe, na ikibidi ata marungu nipigwe. Kukukosa penzi bora nizikwe, kwa ajili yako we. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwezi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezi oh, nipe oh, vikacholi sambusa I will da mwenzio baby dali. Sasikiza nikwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako I say baby dali. Sasikiza nikwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako I say I love you. I sing ah, I love you. I sing ah, I love you. Ah, I love you. I am sorry mi so bad mane, nimekuja kukupa makopa na love. Nitatunza siri mambo ya chumbani, mi so chebe mpenzi wangu ringa. Niko radhi daima niishi na wewe. Mapaparazi wanaosema nikutawile, hata kwa wazazi mimi niende na wewe. Wao wakune nazi dona letu wenyewe. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwezi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezi oh, nipe oh, vikacholi sambusa I will da mwenzio baby dali. Sasikiza nikwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako we. I say baby dali. Sasikiza nikwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako we. I say ah, I love you.
Venture.